Jenny kodi dushaka nubundi naraje noze kubera ya foto nabonye ngiye naraje ndose naraje zunzu bumwe ndaje umozo byume doze wabwiye nonfe kenshi ndaje nserive hoho acha ubufi ndabikunda disi mugira desene mu bihaga bijyari ni wavukana fa desere none seri kuna wakunza za gromishere mukore zero ni kwa neza nge ndumukore zero navuga nka FM iteki ya soleje ya ipese no mucheri reba ku mugozi mora na meshere asa n'inzoga nyinshi ntage meditaje shaurin zana mafaranga naga nena ngo gisakuriye kankoresha ibyaha cyana cyake nsoma zaburi ni mubi kumwemeza bisaba kwitabaza zauni gusa nakunda imana cyane uzamubona zayoni derira shake noti ngaho de gumutse zauni
yatse fo ndeshe asiya make a fuck your night ona kiri ya turitaruye oh baby fata mano baby fata mano Fata mano nyunga yo budi na sumudia Baby fata mano Baby fata mano Baby fata mano nyunga yo budi na sumudia
Uryoshye nka sativa duri mu muroyo Ujyane muri rumu hari nuari seka Suka mani hasi basi na wagusukire nire Urgitunda wongera urgitunda ongera urye nire Arateye byatari niwe namenyera rasio Nasioni rwandeze kwirya byo ni pasio Iyo mubonye ntamushaka nzamurira tansio Ndigizira cyane byamugora ku mapansio Nakoretse ku gikuta haranditseho ningwa Ningwa uzandamire nkwambaye ndarimba Rinda uru rukundo niye waca mwiwa Love you bikabije Je hala bante kandimga Nimba nyiri muzima nzana kukwa nima
Asi ujate oh, Ndeshe asia Meka yo fuck your night Wana kiri ya tulitaru ye oh, Baby fata mano Baby fata mano Baby fata mano Nyunga yo bodi na sumu Baby fata mano Baby fata mano Baby fata mano Nyunga yo bubi na somo dia
Genius
Ati ujate po Ndeshe asia Meka yo fakyo nagi Panakiri ya turitaru ye Oh no